This is my first time in Norway.
Dette min første gang I Norge.
My first time. And to be honest, I'm already in love with this country.
Og jeg allerede forelsket meg I dette landet.
But if you want to see who's responsible that I'm here tonight.
Men hvis du vil vite hvem som ansvarlig for at jeg her I kveld.
That's my wife.
Så det kona mi.
Please stand up.
Så reis deg.
Because normally I'm not traveling for 4 months right now.
Jeg inne I en periode på 4 måneder hvor jeg ikke reiser.
I'm in a special time with the Lord where I don't travel.
Jeg har en spesiell tid med Herren hvor jeg ikke reiser.
But when this invitation came, my wife said, all my life I was dreaming to go to Norway once.
Men når denne invitasjonen kom, sa kona mi, hele livet har jeg drømt at en gang få lov å komme til Norge.
And I had another invitation to the Caribbeans in May.
Og jeg fikk også en invitasjon til Karibien I mai.
So I said to Jutta, we only can do one of those two together.
Så jeg sa til kona mi, vi kan bare gjøre en av de to turene sammen.
And she said, let's go to Norway then.
Så hun sa, da drar vi til Norge.
So we didn't go to the Caribbean. I'm going to the Caribbeans myself, alone.
Så jeg reiser altså til Karibien alene.
But here we are together in Norway.
Men sammen har vi altså kommet til Norge.
We have four kids.
Vi har 4 barn.
They look like that. Let's see if that's working.
De ser sånn ut hvis dette fungerer, ja.
Yeah, so these larger ones, this is my wife and I, the other ones are the kids. Yeah.
Så de to store kona og meg, de andre barna også.
And what we do in Germany is we have a house of prayer, as was mentioned before.
Og som ble nevnt, så har vi også et bønnehus I Tyskland.
So our house of prayer looks like that.
Så bønnehuset vårt ser sånn ut.
So from the outside, it just looks like a building, like a normal building.
Utenfra så ser det ut som en vanlig bygning.
But the special part is this room.
Men det spesielle dette rommet.
This is our prayer room.
Dette bønnerommet.
Maybe as big as this room, maybe.
Omtrent på størrelse med dette rommet, kanskje.
Seats maybe 130 people or so.
Plass til 120-130 mennesker.
And the special thing about the prayer room is that it never stops.
Og det som spesielt med bønnerommet at det aldri stopper.
So we started 11 years ago.
Vi begynte for 11 år siden.
But for the last 7.5 years we have not stopped. 8.5 years we have not stopped.
Men de siste 8.5 årene har vi holdt på non-stop.
So this is going on all through the night, every night.
Dette skjer gjennom hele natta, hver natt.
Every morning.
Hver morgen.
Every evening.
Hver kveld.
365 days a year.
365 dager I året.
24 hours.
24 timer I døgnet.
Sometimes 50 people, sometimes 5 people.
Noen ganger 50 mennesker, noen ganger 5 mennesker.
But it's always going on.
Men det pågår alltid.
The light is never turned off.
Lyset blir aldri skrudd av.
It's always coming and going.
Allting foregår hele tiden.
And the rest of the places we have a cafe and...
Og I resten av bygget har vi en kafé.
And a Bible school.
Og en bibelskole.
And it's a beautiful place, so it looks a little bit like that. Sorry for the screen.
Det et nydelig sted, og det ser omtrent sånn ut. Beklager litt det med skjermen, men...
You need some imagination.
Kanskje du trenger litt fantasi for å se det for deg, men...
And just last year we started a second prayer room, which is a silent prayer room.
Og I fjor startet vi et annet bønnerom, som et stille rom.
That looks like that, so we have two prayer rooms now.
Som ser sånn ut, så vi har to bønnerom.
These are our staff members.
Og dette staben vår.
So we have 42 full-time staff members.
Vi har 42 mennesker som fulltid I staben.
Whose main vocation is to pray.
Og hovedkallet deres å be.
They do nothing else, basically.
De gjør I grunn ikke noe annet.
This is their job.
Det jobben deres.
I'm not going to tell you how that's working financially, maybe tomorrow.
Jeg skal ikke nå fortelle om hvordan det fungerer finansielt, kanskje
but,
I morgen.
But really, this is what we do, all day long.
Men dette det vi gjør hele dagen.
And it all started in this room.
Men det begynte I dette rommet.
It was much smaller.
Mye mindre rom.
11 years ago, the prayer room was a small apartment.
For 11 år siden var bønnehuset I en liten leilighet.
4 people.
4 mennesker.
One guitar. One guitar.
En gitar.
And that was it.
Og det var det.
When the Lord called me to do this,
når Herren kalte meg til å gjøre dette,
I thought probably the next years will be very lonely.
Så tenkte jeg at de neste årene ville antageligvis veldig ensomme.
My guitar and myself and 2 others.
Gitaren min, meg, 2 andre.
But something crazy happened.
Men så skjedde det noe helt vilt.
People started to come.
Mennesker begynte å komme.
I didn't expect that.
Og det hadde jeg ikke forventet.
Actually, 2008, we had our first conference.
Og I 2008 hadde vi vår første konferanse.
This conference reminds me very much on that conference.
Og denne konferansen minner meg veldig mye om den konferansen.
About the same quantity of people.
Omtrent samme antall mennesker.
Even the room looked similar.
Til og med rommet ser ganske likt ut.
And we had like 120 people and we were so excited.
Og vi hadde 120 mennesker og vi var så begeistret.
Wow, so many people interested in the topic of prayer.
Så mange mennesker interessert I bønn.
But next year it was 250 people.
Men året etter hadde vi 250 mennesker.
And we were overwhelmed.
Og da var vi overveldet.
How can we possibly deal with such a big quantity?
Hvordan kan vi ta oss av en så stor mengde mennesker?
But it, people started, you know, kept coming.
Men folk fortsatte å komme.
Some years later it looked like that, our conference.
Og noen år etterpå så konferansen sånn ut.
And 2 years ago, no, 3 years ago, it looked like that.
Og for 3 år siden så det sånn ut.
And last year, we had 11,000 people at our conference.
Og I fjor hadde vi 11,000 mennesker på konferansen.
With up to 1 million people following on TV and web stream.
Med over 1 million som fulgte på TV eller so, live stream.
You see this picture?
Så hvis du ser dette bildet?
This was broadcasted in Germany's largest news broadcast.
Dette bildet ble vist på den største nyhetskanalen I Tyskland.
It's called Tagesschau.
Som heter altså et eller annet, ja.
Mm. It's like CNN in the States.
Akkurat som CNN, men på tysk.
It's watched by millions.
Som millioner av mennesker ser på.
And I loved, the title of that conference was Holy Fascination.
Og titlen på konferansen var Hellig Fascination.
See, if media report on Christians, it's not only positive, it's not often positive in Germany.
Og når media rapporterer om kristne, det som regel ikke positivt I Tyskland.
So, when the TV people came, we thought, oh, probably we're going to get a bad report in the news.
Så når TV-teamet kom, så tenkte vi at nå kommer det til å bli negativt om oss I nyheten.
But it was a very positive report.
Men det kom som en veldig positiv rapport.
And they actually showed this picture in the Tagesschau.
Så de viste altså dette bildet I nyhetssendingen.
And the title of that picture was...
Og titlen over bildet var...
Holy Fascination, 10,000 Christian gathered to celebrate.
Hellig fascinasjon, 10,000 kristne samlet for å tilbe.
And I love the fact that they picked the title Holy Fascination.
Og jeg elsker at de faktisk valgte da titlen Hellig fascinasjon.
They could as well have said, you know, like crazy Christian cult gathers, whatever.
De kunne jo like gjerne sagt, altså, gal kristen kult kommer sammen, eller et eller annet sånt.
But I love the fact that they wrote something, said something about fascination.
Men jeg elsker at de sa noe om fascination.
Because we Christians, we're supposed to be known and famous for our fascination.
For det vi som kristne skulle være kjent for det vi fascinert av.
Not so much what we are against.
Ikke så mye hva vi imot.
Or how we behave.
Eller hvordan vi oppfører oss.
Or what we think.
Eller hva vi tenker.
But for what do you burn?
Men hva vi brenner for.
What makes your eyes sparkle?
Hva som gjør at det blir lys I øya dine.
Where's your fascination?
Hva du fascinert av?
And I want to speak about that.
Og jeg har lyst til å tale om det I kveld.
Because if you're fascinated for Jesus, it will attract people.
For hvis du fascinert av Jesus, så det tiltrekkende på mennesker.
Because he is attractive.
Fordi han tiltrekkende.
And I love the fact that even the secular media, they understood that.
Og jeg elsker det at til og med verdslige media skjønte dette.
When I was a teenager, I was brought up in a Christian home.
Når jeg var tenåring, jeg vokste opp I et kristent hjem.
I was not fascinated for Jesus at all.
Så var jeg ikke fascinert av Jesus I det hele tatt.
I was bored by church.
Og jeg kjedet meg I kirken.
I was not against God.
Ja, jeg var ikke imot Gud.
But see, I was a teenager.
Men jeg var tenåring.
And I was fascinated by girls.
Og jeg var fascinert av jenter.
I was fascinated by party.
Og av fester.
I was fascinated by music.
Og av musikk.
And then I went to the Christians and it was all boring.
Og så kom jeg til de kristne og alt var kjedelig.
Boring songs.
Kjedelige sanger.
Boring sermons.
Kjedelige prekner.
So more and more my life drifted away from God.
Så mer og mer så skled livet mitt vekk fra Gud.
I was told that God is good, yes.
Ja, jeg ble fortalt at Gud god.
He's the good shepherd, yes.
Han den gode hyrden, ja da.
But as a young teenager, you just don't need a shepherd, you know? You need something that makes your heart burn.
Men som tenåring så trenger du ikke en hyrde, du trenger noe som får hjertet ditt å brenne.
So, I'm so happy that Jesus found me later in my life.
Og jeg så glad for at Jesus fant meg senere I livet.
And later I found out that he's the source of fascination.
Og senere fant jeg ut at han kilden til all fascination.
That he's so much more beautiful.
At han så mye mer skjønn.
When I first really met him as a teenager,
Når jeg først virkelig møtte ham som tenåring,
I got so hungry to get to get to know him better.
Så ble jeg så sulten på å lære han mer å kjenne.
That I just started to pray.
At jeg bare begynte å be.
I tell you a secret.
Jeg skal fortelle en hemmelighet.
When I first met Jesus, it was at a big conference.
Første gang jeg møtte Jesus var på en stor konferanse.
I didn't have a Christian youth group back home.
Og vi hadde ingen kristen ungdomsgruppe der jeg kom fra.
And this was a very good thing.
Og det var veldig bra.
I tell you why.
Jeg skal si hvorfor.
So I was hungry for Jesus now.
Så nå var jeg altså sulten på Jesus.
Because I was encountered by him, by his grace, and I was burning.
For jeg hadde møtt han og hans nåde, og jeg var satt I brann.
So I went back home.
Så jeg dro hjem.
And I said to myself, what can I do to know more about Jesus?
Så jeg sa til meg selv, hva kan jeg gjøre for å bli mer kjent med Jesus?
So I started to read the Bible.
Så jeg begynte å lese Bibelen.
And the Bible spoke about prayer.
Og Bibelen snakket om bønn.
So I started to pray.
Så jeg begynte å be.
But I asked myself, how long does a young Christian pray? What is normal?
Så jeg begynte å spørre meg selv, hvor lenge ber en ung kristen? Hva normalt?
So I read about tithing.
Så leste jeg om tiende.
You give 10% of your money.
Gi 10% av pengene dine.
So I thought probably it's normal to give 10% of your time.
Så da tenkte jeg, antageligvis det derfor også normalt å gi 10% av tiden din.
Nobody taught me.
Ingen hadde lært meg det.
I didn't have young Christians around me.
Jeg hadde ingen andre unge kristne rundt meg.
So I did the math, and 10% of your day is 2 hours and 24 minutes.
Så jeg regnet det ut at 10% av dagen 2 timer og 24 minutter.
So when I was 15, I started to pray for 2 hours and 24 minutes every day.
Så når jeg var 15, begynte jeg å be I 2 timer og 24 minutter hver dag.
And reading 10 chapters of Bible per day.
Og leste 10 kapitler I Bibelen per dag.
And then the Bible spoke about fasting.
Og så talte Bibelen om faste.
So I started to fast for 2 days a week.
Så jeg begynte å faste 2 dager I uka.
And I thought, that's normal.
Og jeg tenkte, dette jo normalt.
You know, I didn't have a Christian youth group, right?
For jeg hadde ingen kristen ungdomsgruppe.
So, if you pray a lot, your heart starts to burn more for Jesus.
Og hvis du ber mye, så vil hjertet ditt brenne mer for Jesus.
So my heart started to burn more for Jesus.
Så hjertet mitt ble mer I brann for Jesus.
So I told my friends at school.
Så jeg fortalte vennene mine på skolen.
So some of them gave their lives to Jesus.
Og noen av de ga livet sitt til Jesus.
So a youth group started.
Så startet vi en ungdomsgruppe.
So 2 years later.
2 år senere.
I met a lot of other young Christians.
Så møtte jeg en del andre unge kristne.
And I thought everybody lives like that.
Og jeg tenkte at alle lever jo sånn.
So one day I asked another guy, so how do you organize your prayer time daily?
Så jeg spurte en annen kar, hvordan har du ditt daglige bønneliv?
And he gave me that look.
Og så ga han meg dette blikket.
And I thought maybe he's too humble. He doesn't want to speak about his prayer life.
Så jeg tenkte, han for ydmykt og ville snakke om bønnelivet sitt.
He's probably much deeper than I am.
Han sikkert mye dypere I bønnen enn det jeg
But later I found out he didn't have a prayer life.
Men så fant jeg jo ut at han hadde jo ikke noe bønneliv.
And then I found out most other Christians didn't have a prayer life.
Så fant jeg ut at de fleste andre kristne hadde ikke et bønneliv.
And I was so shocked.
Og jeg ble så sjokkert.
And you know what? I was so happy that I didn't have a Christian youth group at the beginning.
Og jeg var så fornøyd med at jeg ikke hadde hatt en kristen ungdomsgruppe til å begynne med.
Because they would have slowed me down.
For de ville ha sakket meg ned.
They would tell me, Johannes, it's okay to pray 1 minute before you go to bed, that's fine.
De ville ha sagt at, ja, slapp nå av, be 1 minutt før du går og legger deg, det fint.
And I would have done it, probably.
Og da hadde jeg antageligvis gjort det.
Yeah. So the Lord protected me.
Så Herren beskyttet meg.
Honestly, sometimes if you feel like I'm losing social contacts,
noen ganger hvis du føler at jeg mister litt sånn sosial kontakt,
this might be painful,
som kan være smertefullt,
but sometimes the Lord sets you apart for a specific reason.
Men noen ganger setter Gud deg til side av en bestemt grunn.
For some things, you need other people.
Og for noen ting så trenger du andre mennesker.
But some things you have to push through alone.
Men noen ting må du kjempe deg gjennom alene.
Sometimes it's like that, sometimes it's like that.
Noen ganger sånn, noen ganger sånn.
Later I had to learn to walk more in a group.
Senere så måtte jeg lære meg mer det å være sammen med en gruppe.
But those 4 first years, I realized that I have a deeper hunger than most other people have.
Men de første årene skjønte jeg at jeg har en dypere hunger enn det de fleste jeg kjenner har.
And I'm still so thankful for those hidden years.
Og jeg fortsatt så takknemlig for disse skjulte årene.
If you don't see a lot of fruit in your life right now,
hvis ikke du ser mye frukt I livet ditt akkurat nå,
maybe you are in a hidden period of your life.
Kanskje du I en sånn skjult periode I livet.
God knows his timing exactly.
Gud vet nøyaktig sin timing.
He knows when to put you in a hidden season and when to put you on a platform. He knows what he's doing.
Han vet når han skal ha deg I en skjult periode og når han vil sette deg på en plattform. Han vet nøyaktig hva han gjør.
He's really good.
For han veldig god.
Yeah. Mm-hmm. And the more I prayed, the more the deeper I understood that he is the source of beauty.
Og jo mer jeg ba, jo mer forstod jeg at han kilden til all skjønnhet.
That he is the source of fascination.
At han kilden til fascinasjon.
So this evening I want to speak about beauty.
Så I kveld vil jeg snakke om skjønnhet.
I have to admit that I love beauty.
Og jeg må innrømme at jeg elsker skjønnhet.
I love all about beauty.
Jeg elsker alt som har med skjønnhet å gjøre.
So there are certain things about beauty that I've learned.
Og så det en del ting jeg har lært om skjønnhet.
Schönheit, you say Schönheit, it's like in German.
Yeah. Vi sier skjønnhet, altså skjønnhet på tysk. Skjønnhet.
Like with that, schön? Like that? Schönheit?
T. Ja.
Really? It's like German.
Ja, nesten I hvert fall, ja.
Yeah, you can, okay, yeah. Can you imagine? Okay.
Yeah.
Can you imagine?
It's good enough, yes.
Schönheit.
Schönheit. Nynorsk, ja.
There are two things about Schönheit that I've learned.
Det to ting om skjønnhet som jeg har lært.
The first thing is, where do you find beauty?
Det første hvor finner du skjønnhet?
What would you say? What is beautiful?
Hva skjønt?
For example.
For eksempel.
Exactly, nature.
Naturen, ja.
Yeah, if you're living in Norway, that's pretty easy.
Så hvis du bor I Norge, så det ganske enkelt.
But I have bad news for you. Norway is not the only beautiful country.
Men jeg har dårlige nyheter. Norge ikke det eneste vakre landet.
I show you other beautiful places now, okay?
Jeg skal vise deg noen andre vakre steder.
That's beautiful too.
Så dette også nydelig.
I mean, could be Norway, but that's Ireland.
Kunne vært I Norge, men det Irland.
So, that's beautiful too. That's in Switzerland.
Og dette vakkert, det I Schweiz.
So the mountains can be very beautiful.
Så fjell kan være vakkert.
Question, can the desert be beautiful too?
Men et spørsmål, kan ørken være nydelig?
Definitely can be beautiful too.
Ja, absolutt kan det være nydelig også.
So, what about the ocean? Is the ocean beautiful? Well, of course.
Havet nydelig, ja, selvfølgelig.
So, where is the ocean the most beautiful?
Og hvor havet mest nydelig?
In Asia. Yeah, in Asia.
I Asia, ja.
It's actually beautiful in Italy, it's beautiful in Norway, it's beautiful in Asia, it's beautiful everywhere.
Havet nydelig I Italia, I Norge, Asia, overalt.
I show you a place in the ocean that we as a family went some years ago.
Skal vise dere et sted I havet som vi reiste til som familie for noen år siden?
We went there.
Vi dro hit.
Probably I'm going to tell you the story tomorrow because it's a very funny story.
Jeg skal dele historien med dere I morgen for en morsom historie.
We prayed for a vacation and somebody gave us that vacation for free.
Vi ba om ferie og noen ga oss en ferie dit gratis.
That's in Seychelles Islands.
Helt fantastiske øyer. Seychellene, ja.
Yeah, the fact is since 2006 my family and I we never got any normal money.
Og faktum at siden 2006 så har familien min og jeg aldri fått vanlige penger.
We live by faith only.
Vi har levd I tro hele veien.
The same as our other 42 full-time staff members, we all live by faith only.
Og alle våre 42 fulltidsstabsmedlemmer lever I tro.
I'm not living by the honorariums or book sellings, I'm giving that all away.
Jeg lever ikke av honorarer og det jeg får inn på selgebøker, det gir jeg bort alt sammen.
Because God really provides, he's really good.
Fordi Gud sørger virkelig for meg, for han virkelig god.
Finances never are a problem for God.
Økonomi aldri noe problem for Gud.
Finances never are a problem for God.
Økonomi aldri et problem for Gud.
God is really good. So,
for han virkelig god.
The ocean in the south is beautiful.
Så havet I sør nydelig.
But also in the north, this is in Iceland.
Men også I nord, dette Island.
Yes.
Two people from Iceland in the back there.
Yeah. So, talking about nature, talking about flowers, which type of flower is the most beautiful?
Så vi snakker om naturen, hva med blomster, hvilke blomster mest nydelig?
Is this flower more beautiful or, here comes Asia, or the lotus?
Den her, eller den fra Asia, lotusen, mest vakker?
Well, it's all beautiful, right?
Alt vakkert, ikke sant?
Have you ever seen an ugly flower?
Har du noen gang sett en stygg blomst?
Like you pick a flower, it's like really ugly.
Plukker en blomst og tenker, den var skikkelig stygg.
The first interesting thing about beauty is that in nature, like it's everywhere, it's beautiful.
Det første vi kan si om skjønnhet at I naturen så det skjønnhet overalt.
See, and then there are biologists that would say, right, the flower needs to be beautiful to attract the bee, right?
Og biologer kan si, jo da, men blomsten trenger å være vakker for å tiltrekke seg biene, ikke sant?
So it's all evolution.
Så alt har med evolusjon å gjøre.
Well, you know what? There are places in the universe that are beautiful. They have nothing to do with bees.
Men det finnes vakre steder I universet som har ingenting med bier å gjøre.
Like if you take a telescope and watch the night sky.
Hvis du tar et teleskop og ser ut I nattehimmelen.
There are places like that.
Så finnes det steder som dette.
And never a bee is coming around that place ever.
Og det finnes ikke noen bier noe sted I nærheten av noen av de der.
Yeah. You could think up there in the universe it's probably just rocks, you know?
Og ut der I universet det kanskje bare steiner.
But it's not just rocks.
Men det jo ikke bare steiner.
It's crazy beautiful.
Det helt vilt nydelig.
This is a NASA picture.
Dette et bilde som NASA har tatt.
See, you know what strikes me about beauty?
Det som slår meg om skjønnhet.
If you walk around nature like everything is beautiful.
Hvis du går rundt I naturen så alt nydelig.
Until you find something that a human has put there.
Inntil du finner noe som lagt der av et menneske.
Is it true?
Ikke det sant?
Like you have a beautiful landscape.
Du har et fantastisk landskap.
And then you have a bridge over it and the bridge is ugly.
Så har du en bro som går gjennom det, den jo stygg.
So, what has God made, the bridge or the mountain?
Så hva har Gud lagd, broa eller fjellet?
The mountain.
Fjellet selvfølgelig.
See, if God creates something, it looks like that.
Hvis Gud skaper noe, så ser det sånn ut.
If humans create something,
hvis mennesker skaper noe,
it looks like that.
Så ser det sånn ut.
So, what of the two was created by God?
Så hvilken av de to ble skapt av Gud?
So, everything that God has made and beauty in nature has this handwritten this aspect of beauty.
Så allt Gud har skapat I naturen har skönhet med sig.
Human beings can produce ugly things.
Och människor kan skapa snygga ting.
God produces beautiful things.
Gud lager nydliga ting.
So nature, a tree, star.
Så naturen ett träd, en stjärna.
Very beautiful.
Fjäll. Solen, allt är nydligt.
Nature. So, that's what God does, right?
Så det är det Gud gör.
See, what does it say about God if he does things like that?
Vad fortæller det oss om Gud hvis han gör såna ting som detta?
You cannot give what you don't have.
Du kan inte ge något du inte har.
See, you can't write a book if you don't have something in your head to write about.
Du kan inte skriva en bok hvis inte du har något I huvudet ditt du vill skriva om.
I tell you something, God is an artist.
Så jag ska säga något, Gud är en konstnär.
God is beautiful.
Gud är nydlig.
He's not just good.
Han är inte bara god.
He's not just nice.
Han är inte bara hygglig.
Or powerful.
Eller mäktig.
He's crazy creative.
Han är helt vilt kreativ.
He's incredibly beautiful.
Han är utrolig nydlig.
And there's the second thing I learned about beauty.
Och det andra jag lärt om skönhet.
And I learned that one day when my wife and I we took a walk on a sunset.
Och jag lärde detta när kona mig var ute och gick tur I en solnedgång.
This is interesting things about sunsets.
Det är nog intressant med solnedgångar.
If you see a sunset is so beautiful.
Hvis du ser en solnedgång är så nydlig.
You just have to watch.
Du må bare se.
And one day we were walking in a city close to the beach.
Og en gang så var vi og gikk tur I en by I nærheten av en strand.
And there were so many people walking around that beach.
Og det var så mange mennesker som gikk tur langs denne stranden.
People walking their dogs.
Mennesker som gikk tur med hunden.
People coming home from work.
Mennesker som var på vei hjem fra arbeid.
Couples.
Par.
Moms with strollers.
Mødre med barnevogner.
And then it was this insanely beautiful sunset.
Og så var det denne helt utrolig vakre solnedgangen.
And we stopped and we just watched.
Og vi stoppet og bare så.
If something is so beautiful, you just have to watch it.
Hvis noe så nydelig, så må du bare se på det.
If music is beautiful, you just have to listen.
Hvis musikken nydelig, så må du bare lytte.
And all those people with their dogs and with their strollers and coming home.
Alle disse menneskene som gikk tur med hunden, barnevognen eller var på vei hjem.
They stopped too and watched.
De stoppet også og så på dette.
With one exception.
Med et unntak.
Who did not stop to watch?
Hvem stoppet ikke opp for å se?
Exactly, the dogs.
Ja, helt riktigt, bikkjene stoppet ikke.
Seriously? There was this guy with wow, wow, right? And he watched the sunset.
Og det var en kar med en bikkje, og han prøvde å se på solnedgangen.
And he said, hey dog, watch.
Han prøvde å få bikkjen til å se på solnedgangen.
But that dog, he was not interested.
Men bikkjen var ikke interessert.
You know, he smelled a female dog.
Han hade fått färten av en kvinnlig hund.
Or a bone or whatever, something to eat.
Eller ett ben eller något att spisa eller ett eller annat.
It is only humans who watch beautiful things.
Det är bara människor som ser skönhet.
Yeah. If right now there is a jazz festival in Voss.
Akkurat nu är det en jazzfestival här på Voss.
People playing jazz music.
Människor som spelar jazz.
You can't go in there for free. You have to buy a ticket, right?
Och man kommer inte in gratis. Du måste köpa biljett, sant?
So there is a control.
Så det finns en kontroll.
I tell you something. They don't have to control animals.
Och de har inte kontroll på dyren.
It's not dogs and cats starting to run into those concert places to listen to the jazz music.
Det är inte hundar och katter som prövar att komma in för att höra på jazz.
They are not interested.
De är inte intresserade.
They don't make music.
De lagar inte musik.
They don't paint pictures.
De målar inte bilder.
Only human beings do that.
Bara människor gör det.
Why?
Varför?
Why only human beings write poems?
Varför är det bara människor som skriver dikt?
The elephant, I love elephants, but elephants never write poems.
Jag är väldigt glad I elefanter, men de skriver inte dikt.
You know, or the way some animals they build houses.
Och någon dyr lager sig hus.
But no animal paint his house or her house.
Men det finns ingen dyr som maler huset sitt.
They just don't.
De bara gör inte det.
You know, even we even prepare our food in a beautiful way.
Vi tillbereder till och med mat för att det ska se nyttigt ut.
If you go to a restaurant, you order something, you don't just get the meat. You have some green parsley on the meat.
Hvis du går på restaurant och beställer kött, så får du inte bara kött, du får lite som persille på eller så.
Have you ever seen a lion doing something like that?
Har du sett en löve göra något sånt?
Come on, just imagine the lion there in the savanna in Africa somewhere.
Bara se för dig löven ett eller annat ställe på savannen I Afrika.
He's just killed the deer.
Han har drept en hjort.
And he's drawing the bloody deer through the grass back to his wife or his kids.
Och han trekker den här blodiga hjorten genom gräset till kona och ungarna.
And just one minute before he reached a place where his wife says he says to himself, that doesn't look beautiful like that.
Och bara ett minut före han kommer fram till där kona här, så tänker han med sig själv, nej, detta ser ju inte så väldigt pent ut.
So he collects some green herbs.
Så han hämtar någon gröna urter.
Stuffs it in the nose of the gazelle or the deer.
Putter det upp I näsa på hjorten eller gazellen.
You know, if a lion does that, he needs a therapist.
Hvis en løve gjør det, så trenger han terapi.
Yeah, but human beings do something like that.
Men mennesker gjør sånt.
Why?
Hvorfor?
I tell you why.
Jeg skal fortelle deg hvorfor.
We were created in the image of God.
Fordi vi skapt I Guds bilde.
And God is an artist.
Og Gud en kunstner.
You were made for beauty.
Du ble skapt for skjønnhet.
Honestly, all those people, you know, watching videos.
Människor som ser på videor.
Watching porn.
Ser på pornografi.
Taking drugs.
Eller brukar narkotika.
You know, traveling around the world.
Reser världen runt.
Whatever they do, whatever it is that people do.
Uansett vad de gör, uansett vad människor gör.
They do it because they have this desire for fascination.
Så gör det det för det de har en längsel efter något att vara fascinerad av.
Something in our heart tells us we are made for more than just work and sleep and eat.
Något I vårt hjärta berättar oss att vi är skapt för något mer än bara det att jobba och sova och spisa.
We are not robots, we're not animals.
Vi är inte robotar, vi är inte dyr.
There is this desire for beauty.
Det finns en sån längsel efter skönhet.
But who has put that inside of us?
Och vem har lagt det ner I oss?
Well, it's coming from somewhere.
För det måste komma från någonstans.
It's beautiful in the Bible. There is one situation where Apostle John, he gets an open perspective into the universal house of government.
Och det är fantastiskt I Bibeln hur Apostel Johannes får alltså en uppenbarelse och ett öppet syn in I universets regeringssted.
It's in Revelation 4.
Du finner det I Uppenbarelsen 4.
John says.
Johannes säger.
A door was opened in heaven.
Det stod en dörr öppen I himlen.
And a voice said, "Come up."
Och jag hörde en röst som sa, "Kom upp hit."
And he said, and suddenly I was there.
Och jag blev tatt dit ögonblickligen.
And he said, I saw a throne was in heaven.
Och jag såg en trone I himlen.
And he starts to describe what he's seeing.
Och så börjar han att beskriva det han ser.
It's so interesting, you know, people think about paradise or think about heaven.
Det är intressant för de människor tänker på paradis eller himlen.
Like in a very naive way.
På en väldigt naiv måte.
Yeah, oh, you have all that you want, or you have something to eat or whatever.
Ja, du kan få allt vad du vill, allt du vill spise eller et eller annet.
You see your dead grandma. You see your deceased grandmother.
Ja, och du får möta din avdöde bestemor.
You might. That's okay.
Kanske det är grejt.
Or the angels, you know. But
och änglar och allt det där.
John is not describing all of that.
Men det är inte de tingene Johannes beskriver.
But listen closely what he's describing.
Men lytt nöje till vad han beskriver.
He said there's a throne in heaven.
Han säger det finns en tron I himlen.
And there is one sitting on the throne.
Och det finns en som sitter på tronen.
And he looks like precious stones.
Och han ser ut som värdefulla juveler.
And there are voices, thunders and lightning proceeding from the throne.
Och det är stämmer och det är torden och lyn som kommer ut från tronen.
And there's a rainbow around the throne.
Och det är en regnbåge runt tronen.
And it's a sea of glass mingled with fire in front of the throne.
Och det är en sjö av glas med eld föran tronen.
Have you ever seen a real big rainbow?
Har du någon gång sett en verkligt stor regnbåge?
A rainbow is something like a sunset. You just have to watch.
En regnbåge är omtrent som en solnedgång. Du bara må se.
It's something impressive.
Det är något som imponerar.
Have you ever seen lightning?
Har du sett lyn?
A big lightning?
Skicklig lyn.
That's like a sunset, like a rainbow, something you have to watch.
Det är som en regnbåge eller en solnedgång, något du bara må se.
Have you ever heard thunder?
Har du hört tordenvær?
Thunder is something you can't overhear if that's really loud.
Tordenvær kan du ikke overhøre, det är skikkelig høyt.
Have you ever seen a precious stone like a sapphire?
Har du sett en juvel som en safir?
If you see a precious stone, it's like, wow, you have to watch it.
Hvis du ser en juvel, så må du virkelig se på den.
John is using all of those word pictures.
Og Johannes bruker alle disse bildene I ord.
To describe what he's seeing around the throne.
For å beskrive hva han ser rundt tronen.
What is his message?
Og hva budskapet hans?
Well, his message is up there. This is a place of crazy beauty.
Det han beskriver der oppe finnes det et sted av vanvittig skjønnhet.
This is the center of God's government.
Og det her Guds regjering kommer ut fra.
And it's beautiful.
Og det nydelig.
And he says even he on the throne, he looks like jasper and a sardius stone.
Og selv han på tronen ser ut som jaspis og sardiussteiner.
So, does he say that God looks like a stone?
Så sier han altså at Gud ser ut som en stein?
No. Gemstones were the most colorful, the most precious, and the most beautiful things in the old world.
Nej, juveler var det mest fargerike, det mest dyrebare som fantes I den gamle verden.
He say he looks like.
Han sier like. Han så ut som.
So he says this is the most beautiful thing I can think of.
Så han beskriver det som det mest skjønne han kan tenke seg.
So he screams it out. God is beautiful.
Så det han egentlig roper ut at Gud skjønnhet.
See, we have heard a lot of teachings about God is good.
Vi har hørt masse undervisning om at Gud god.
I want to hear more teachings about God is beautiful.
Jeg ønsker å høre mer undervisning om at Gud vakker.
Because nature is not just good.
For naturen ikke bare god.
It's not just working.
Den jobber ikke bare.
See, birds, yes, they fly.
Ja, fugler flyr, ja.
Yeah, God is mighty and he's intelligent. He builds birds, right?
Ja, Gud mäktig, han intelligent, han har skapat fåglar, ikke sant?
And birds fly better than planes.
Och fåglar flyr bättre än fly.
Yeah. Have you ever heard of a bird crash?
Har du hört om fåglekrasch?
Yeah. There are plane crashes, right? Yeah.
Det finns flygkrasch, ja.
Birds don't crash.
Right? Fåglar kraschar inte.
So God is really intelligent.
Så Gud intelligent.
But he's not just intelligent.
Men han ikke bare intelligent.
Those birds are absolutely beautiful.
Men disse fåglarna nydliga.
Yeah. Or think about fish.
Eller tenk på fisk.
Yeah. We once were snorkeling in Egypt. Have you ever been snorkeling?
Vi snorkla I Egypt någon gång eller någon gång dyka.
You have all those colorful fish.
Och alla dessa färgrika fiskarna.
Hundreds of colors.
Hundrevis av färger.
If human beings would have created that.
Hvis mennesker skulle skapt dette.
If I should create, let's say, all sorts of fish.
Hvis jeg skulle skapt alle slags former for fisk.
I would say, all right, let's do two sorts of fish.
Så vi har sagt, da lager vi to typer fisk.
Yeah, let's make a small goldfish, which is beautiful for the aquarium, right?
La oss lage en liten guldfisk som fin å ha I akvariet.
And then a large one, which is gray and square.
Og så lager vi en stor grå firkant av en.
So square, so you could easily cut it in pieces to fry it in a pan.
Det fint at han firkant, og kan du enkelt dele I biter for å steke den I stekepanna.
So the big gray one eats the small golden one.
Och så spiser den stora grå den lilla guldfisken.
And I eat the big gray one.
Så spiser jag den stora grå.
It's working.
Det funkar.
You know? But God is not like that.
Men Gud är inte sån.
There are like 10 million different types of fish.
Det finns 10 miljoner olika typer fisk.
Only 10% of the animals living in the oceans have ever been found out by humans.
Bara cirka 10% av allt som lever I haven är uppdagat av människor.
Who needs all that fish?
Vem trenger all den fisken?
Is it like God is crazy? No, he's not crazy.
Akkurat som Gud är gal, jag vet han inte är det, men okej.
But he's so different.
Men han är så annorledes.
He's not just intelligent.
Han är inte bara intelligent.
He's like overwhelming.
Han är överväldigande.
He's shocking sometimes.
Han är chockerande någon gånger.
And he's beautiful.
Han är nydlig.
And friends, this topic of beauty is really important.
Och mina vänner, detta om skönhet är väldigt viktigt.
Because human beings have this feeling for beauty.
För det vi människor har en känsla för skönhet.
Just think about culture.
Bara tänk på kultur.
Think about music.
Tänk på musik.
There is hardly any person on the planet who doesn't like music.
Det finns nästan inget människa på denna planeten som inte liker musik.
And there are musicians practicing month and month for one concert.
Och det finns människor som musiker som övar och övar I månadsvis för en konsert.
There are musicians year after year after year they are playing 2-3 hours every day.
Musiker som I årevis dag efter dag spelar 2-3 timmar varje dag.
And why?
Varför?
Because it's beautiful.
För det är nydligt.
There are painters who are painting, they're never selling something.
Det finns konstnärer som maler och som aldrig säljer något som helst.
But they need to express what's inside of them.
Men de trenger att uttrycka det som finns på insidan av dem.
And human beings, they did that 5,000 years ago already.
Och människor gjorde det för 5,000 år sedan allerede.
This building was built 4,000 years ago.
Denna byggningen blev byggd för 4,000 år sedan.
And it's crafted masterfully.
Och den är satt samman helt fantastisk.
It's not just working.
Det är inte bara att det funkar.
It's beautiful.
Den är nydlig.
And Christians did the same thing for God.
Och kristna har gjort det samma för Gud.
They used to do the same thing for God.
De plejade I hvert fall att göra det samma för Gud.
They used to build churches like that.
Vi plejade att bygga kyrkor sånt som detta.
That's in Paris.
Den finner du I Paris.
I tell you something.
Jag ska säga dig något.
This was not just built to attract people.
Detta blev inte bara byggt för att tilltrekke sig människor.
Because that was in a chapel where normal people couldn't even go.
För detta fanns I ett kapell som vanliga människor inte kunde komma in I.
It was not just built to attract people.
Så detta blev inte bara byggt för att tilltrekke sig människor.
It was built for God.
Det blev byggt för Gud.
Human beings.
Människor.
Deeply know that God deserves beauty.
Vet djupt inne I sig att Gud förtjänar skönhet.
And friends, there is something that grieves me.
Och det är något som ger mig sorg, mina vänner.
A friend of mine used to work in the hotel business.
Ja, har en vän som plejade arbeta I hotellbranschen.
And in the restaurant business. He was not a Christian.
Och I restaurangbranschen, han var inte en kristen.
Yeah, he was drinking a lot and taking cocaine and stuff.
Han drack mycket, han brukte kokain och sånt.
And then he found Jesus.
Och så mötte han Jesus.
And he went to all those Christian conferences.
Och så besökte han många kristna konferenser.
He went to these Christian retreat houses.
Och han besökte kristna retreatcentrum.
And after 2 years or so, we had a talk.
Och efter ett par år så snackade vi samman.
And he said, Johannes, I have a problem.
Och så sa han, Johannes, jag har ett problem.
Back in my old life with the restaurant and with the hotel.
I mitt gamla liv med restauranger och hotell.
You know, all my friends, their life is empty.
Så alla vänner mina där, livet deras tomt.
But whatever they do it excellent.
Men uansett vad de gjorde så gjorde de det för att det skulle vara excellent.
If they open a new restaurant, it's a very beautiful restaurant.
Hvis de öppnar en ny restaurang så är det en nydlig restaurang.
If they open a new hotel, it's very beautiful.
Hvis de öppnar ett nytt hotell så är det vackert.
They try to make the best restaurant possible.
Och de prövar att skapa den bästa restaurangen som överhuvudet finns.
And he says, now for 2 years I went to all your Christian places.
Och så sa han I 2 år har jag nu besökt alla möjliga kristna städer.
And doesn't look good.
Och de ser inte bra ut.
The food isn't good.
Maten är inte god.
The people aren't nice.
Folk är inte hyggliga.
You know, there is ugly wallpaper.
Det är märkliga tapeter.
And then it's not even cheap.
Och som inte en gång är billig.
What's wrong with you Christians?
Vad är det som är I vägen med dere
no,
kristna?
No, honestly, he told me, you're always talking about beauty.
Och han sa det, du snackar alltid om skönhet.
And glory and holy.
Och om härlighet och helighet.
But you don't see it.
Men du ser det ikke.
And honestly, that grieved me.
Og helt ærlig, så gjorde det meg sorgfull.
Because if I look back in the church history, I say, I think we lost something.
For hvis jeg ser bakover I kirkehistorien, så ser det for meg ut som vi har mistet noe.
But what have we lost?
Men hva har vi mistet?
I'm not just talking about architecture.
Og da snakker jeg ikke bare om arkitektur.
But why does an artist do something?
Men hvorfor gjør en kunstner noe?
Why does an artist want to build a beautiful thing?
Hvorfor ønsker en kunstner å skape noe vakkert?
Because he believes that this is worth it.
Fordi han mener at det verdt det.
That this is so absolutely worth it.
At dette så absolutt verdt det.
And I believe this is where the whole topic sits.
Og jeg tror det her dette tema hviler.
It's interesting. I spoke about Revelation 4.
Jeg snakket om Åpenbaringen 4.
And we read about that beautiful place.
Og vi leser om dette vakre stedet.
But then Revelation 4 and 5 continues.
Men så fortsetter Åpenbaringen 4 og 5.
And there are angels around the throne.
Med at det finnes engler rundt tronen.
Different creatures.
Forskjellige vesener.
And they say, holy, holy, holy are you, O God.
Og de sier, hellig, hellig du, O Gud.
Actually, day and night.
Faktisk dag og natt.
This is actually where the idea of day and night prayer comes from.
Det faktisk ideen om å ha bønn dag og natt kommer fra.
It comes from the throne of God.
Det kommer fra Guds trone.
And then in chapter 5.
Og I kapittel 5.
All the creatures around the throne, millions of them.
Så alle vesenene rundt tronen, millioner av de.
They say, worthy is the lamb.
Sier, verdig lammet.
To receive glory, honor and praise.
Og få all ære, makt og herlighet.
What does worthy mean?
Hva betyr verdig?
Worthy means it's necessary.
Verdig betyr at noe nødvendig.
See, somebody is building that.
Noen bygde dette.
He knows it needs to look like that.
Fordi han vet at det trenger å se sånn ut.
It's worth it.
Det verdt å se sånn ut.
You know, the guy who's on his bike, who's trying to break a record, a sports guy.
Han som sykler for å prøve å slå en rekord I idrett.
He knows he needs to train a lot.
Vet at han må trene mye.
But it's worth it.
Men at det verdt det.
The artist who tries to build a beautiful sculpture.
Kunstneren som prøver å lage en nydelig skulptur.
That might take many, many hours.
Som kan ta mange, mange, mange timer.
But he knows it's worth it.
Men han vet det verdt det.
What in your life is of the uttermost worth.
Hva I ditt liv av ypperste verdi?
What is the most important thing for you personally?
Hva aller, aller viktigst for deg personlig?
What will be your life message?
Hva ditt livs budskap?
What is your deepest fascination?
Hva du mest fascinert av?
I learned a lot about that amongst Christians who were persecuted.
Jeg har lært mest om det blant kristne som forfulgt.
Some of the purest expression of worship have I seen amongst Christians in faraway nations.
Noen av de reneste uttrykk for tilbedelse har jeg møtt hos kristne I nasjoner langt unna.
This is very beautiful architecture.
Dette nydelig arkitektur.
This is not such a beautiful architecture.
Dette ikke veldig nydelig arkitektur.
This is a tent made of bamboo.
Dette et telt laget av bambus.
Covered with plastic bags.
Som dekket med plastposer.
That's in northern Burma, in Myanmar, in Asia.
I det nordlige Burma, Myanmar.
It's a very poor country.
Et veldig fattig land.
I had to travel 23 and a half hours with a bus over some crazy roads to get there.
Jeg hadde reist I 23 og en halv time med buss på helt ville veier for å komme dit.
This is a Buddhist majority nation.
Dette en nasjon som hovedsakelig buddhistisk.
They had civil war and Christian persecution for many years.
De hadde borgerkrig og forfølgelse av kristne I mange år.
Right now it's a little bit better.
Nå det litt bedre.
Last November I traveled there.
Og jeg var der I november I fjor.
Because some years ago, one pastor from Myanmar visited our house of prayer.
Fordi for noen år siden besøkte en pastor fra Myanmar bønnehuset vårt.
And he went back to his nation and started three houses of prayer there.
Så han dro tilbake til sin nasjon og startet tre bønnehus der.
So what you see here
Så det du ser här,
it's the same thing that we are having tonight. That's a house of prayer conference.
Det du ser här är det samma som vi är på här ikväll. Det är alltså en bönehuskonferens.
In the middle of the jungle.
Mitt I djungeln.
Some people had to travel for 2 full days to get there.
Någon hade rest I 2 fulla dagar för att komma dit.
Or walking for hours.
Eller hade gått I timmevis.
Why?
Varför?
Because Jesus was worth it for them.
För det Jesus var värt det för dem.
And this was a beautiful worship.
Och detta var helt nydlig tillbedelse.
I show you something else that is really beautiful.
Ska visa dig något annat som är väldigt nydligt.
I had to blur their faces.
Jag måste göra ansiktena deras otydliga.
These are 2 friends of mine from China.
Detta är 2 av mina vänner från Kina.
They go to one of the most dangerous region in China.
De reser till de farligaste områdena I Kina.
This is a region where they put people in concentration camps.
Detta är ett område där man sätter människor I koncentrationsläger.
Xinjiang region.
I Xinjiang-region.
Most of them they put in prisons are Muslim people.
De flesta som blir satt I fängsel där är muslimer.
Because the Chinese state tries to suppress any religion.
Fordi den kinesiske stat prøver å undertrykke alle religioner.
But it's also very dangerous for Christians.
Men dette også et veldig farlig område for kristne.
Those 2 are missionaries.
Disse 2 er misjonærer.
They go to that region every month or so.
De reiser til dette området hver måned omtrent.
If you get caught, you get 10 years.
Hvis du blir tatt der, så får du 10 år I fengsel.
After 10 years, you are asked if you are now converted to communism.
Etter de 10 årene blir du spurt om du nå omvendt til kommunismen.
If you say no, you get another 10 years right away.
Hvis du sier nei, får du 10 nye år.
That's what they do.
Sånn gjør de det.
Watch their smile.
Se på smilene deres.
They were very, very, very happy people.
De var veldig, 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 veldig lykkelige
mennesker.
They laughed
all the way. They were just telling stories.
De lo hele tiden og fortalte historier.
They were not depressed.
De var ikke deprimert.
I saw so much Schönheit in their eyes.
Jeg så så mye skjønnhet I øynene deres.
Because they were fascinated for something.
Fordi de var fascinert av noe.
For whatever you are fascinated.
Fordi hva enn du fascinert av.
Your eyes will show.
Vil vise seg I øynene dine.
And people will be drawn to that.
Og mennesker vil trekkes mot det.
And they are leading thousands of people to Jesus.
Og de leder tusenvis av mennesker til Jesus.
Like just another friend of mine whom I met yesterday.
Og en annen venn av meg som jeg møtte I går.
He's a pastor in Egypt.
Han pastor I Egypt.
And they are seeing hundreds of thousands of people turning from Islam to Christianity.
Og de ser hundretusenvis av mennesker som omvender seg fra islam til kristen tro.
He just told me yesterday.
Han fortalte meg I går.
That a terrorist, he was one of the terrorists who shot tourists in a big attack some years ago in Luxor.
Og han fortalte at en av terroristene som var med på et stort terrorangrep hvor turister ble drept I Luxor for noen år siden.
So this terrorist encountered Jesus.
Den terroristen møtte Jesus.
So he became a Christian.
Og ble en kristen.
So he went back to his village.
Han dro tilbake til landsbyen sin.
And he has led 3,000 other Muslims to Jesus.
Og han har ledet 3,000 andre muslimer til Jesus.
And they are meeting in a mosque.
Og de møtes I en moské.
But I also, another friend of mine, I know somebody who was tortured in Iran because he was a Christian.
En annen venn av meg en som ble torturert I Iran fordi han var kristen.
And some other, his father and his sister were both killed.
Og hans far og hans søster ble også drept.
I could tell you so many more stories.
Og jeg kunne fortelle deg så mange historier.
But depressed Christians without fascination.
Men deprimerte kristne uten fascination.
Have I only seen in the West.
Har jeg bare sett I den vestlige verden.
Not amongst the persecuted church.
Ikke blant de forfulgte kristne.
I have seen sad Christians in the persecuted church. Yes.
Jeg har sett kristne som var triste og lei seg blant de forfulgte, ja.
Some were suffering.
Noen led.
But they were never asking the question if Jesus is worth it.
Men de stilte aldri spørsmål om Jesus var verdt det.
If you want to see people worshiping, you have to go to the house church in China.
Hvis du virkelig vil se mennesker tilbe, skal du reise til husmenigheten I Kina.
You have to go to India.
Eller til India.
When I'm coming from the house of prayer,
når jeg kommer fra bønnehuset,
and I'm traveling to India or I'm traveling to one of those nations,
når jeg reiser til India eller en annen av disse nasjonene,
I feel more at home there than amongst German Christians.
Så kjenner jeg meg mer hjemme der enn blant tyske kristne.
Because I feel like that's my family. That's like the same crowd.
Så jag tänker, detta är min familj. Detta är samma gängen.
It's like the same heartbeat.
Samma hjärtslagen.
What is the heartbeat?
Och vad är hjärtslagen?
Friends, why do we have a house of prayer conference here?
Varför har vi en bönehuskonferens här?
Is this like a new movement?
Är det en slags ny bevegelse?
It's like 20 years ago we had house churches and now we have houses of prayer.
För 20 år sedan var det husmenigheter, nu är det bönehus.
I tell you something, I'm not interested in a house of prayer. I don't care.
Jag ska säga det, jag är egentligen inte intresserad I bönehus, det bryr mig inte.
I don't care for a movement.
Jag bryr mig om en bevegelse.
But I care for fascination for Jesus.
Men jag bryr mig om fascination för Jesus.
And if people ask me, why do you pray 24 hours a day?
Och hvis folk spør meg, hvorfor ber dere 24 timer I døgnet?
I only have one answer.
Så jag bara ett svar.
Because 25 is not possible.
För det 25 inte är möjligt.
But honestly, it's just giving all.
Det är bara att ge allt.
It's just the expression. See, my friends in Iran, they give all.
För de vänner mina I Iran, de ger allt.
They give their blood.
De ger sitt blod.
A pastor in China told me just last September I was in China.
I september I fjol var jag I Kina, där var det en pastor som fortalte mig.
He told me if my neighbor goes to the police and say that I have a house church in my house. I was preaching at his church.
Jag predikade I menigheten hans, så pastorn sa, hvis naboen min går till politiet och säger att han karen här har en menighet I huset sitt.
I go to prison.
Så vi satt I fängsel.
This means my kids have no father, my wife has no husband.
Betyder alltså att barnen mina mister faren och kona mi har ingen man.
I lose my job.
Jag mister jobben min.
And I lose my house.
Och jag mister huset mitt.
So I have nothing left.
Så jag ingenting igen.
There is nothing like social welfare in China.
Det finns inte något socialt trygghetssystem I Kina.
If you have a house church once in your home.
Hvis du har hatt husmenighetsmøte en gang I hjemmet ditt.
And yet there are millions of house churches in China.
Men for det så finnes det millioner av husmenigheter I Kina.
And they are spreading like crazy.
Og de sprer seg helt vilt.
There is something in the West that we need to learn.
Og det noe vi I Vesten trenger å lære.
To get this fascination back.
Å få denne fascinasjonen tilbake.
Prayer is not the new wave.
Bønn ikke en ny bølge.
And prayer is not the coin with which you pay revival.
Og bønn ikke mynten du betaler med for å få vekkelse.
You know, you people ask me, okay, all right, Johannes, you've been praying 24 hours now for 8 years in Augsburg. Do you already have revival now?
Og folk spør meg, ja, dere har bedt nå døgnet rundt I Augsburg I over 8 år. Har dere vekkelse nå?
I say, I've seen parts of it.
Og jeg vil si, jeg har sett deler av det.
But sometimes, I choke with them a little bit.
Men någon gång så tuller jag lite med folk.
I say I don't even care for revival.
Så säger jag bryr mig ingen gång om väckelse.
I would also do that if we never see revival.
Jag ville gjort det om vi aldrig ser väckelse.
We only do it because Jesus is worth it.
Vi gör det för det Jesus är värt det.
He's worth it.
Han är värt det.
If I would never see an answer to prayer.
Om jag så aldrig får ett bönesvar.
Why?
Varför?
If you see a sunset that's truly beautiful.
Hvis du ser en veldig vakker solnedgang,
you simply have to watch it.
Så må du bare se den.
You were made for that.
Du ble skapt for det.
You're a human being.
Du et menneske.
You're not a robot.
Du ikke en robot.
If you hear beautiful music,
hvis du hører nydelig musik,
you simply have to.
Så må du bare lytte.
Listen. Unless you're deaf.
Hvis ikke du døv.
And there are too many people who are deaf.
Og det alt for mange som døve.
But here we are surrounded with color.
Men her vi omgitt av farger.
With birds.
Med fugler.
With fragrance, with smell.
Med dufter och lukter.
With beautiful women.
Med vackra kvinnor.
With good tasting food.
Med god mat.
With starlit skies at night.
Och med stjärnehimlen om natten.
And we forget to worship. Come on, how crazy can we be?
Och vi glömmer att tillbe. Alltså hur galskap är det?
How deaf can you be?
Hur döv kan vi vara?
You know, if somebody gives you beautiful food, great food.
Hvis noen gir deg nydelig god mat.
You don't have to be a genius to say, that's tasty.
Så trenger du ikke være et geni for å si, dette var godt.
That's your normal reaction.
Det en normal reaksjon.
But here's God. He surrounds us with all these crazy beautiful things.
Så her vi Gud som omgir oss med alle sine fantastiske nydelige ting.
We run around bored.
Og så løper vi rundt og kjeder oss.
With our eyes fixed on our iPhones.
Med øya I iPhone.
And saying, oh, I wonder if there is God. I think God doesn't exist.
Jeg lurer på om det finnes en Gud. Jeg ikke sikker på om han eksisterer, altså.
Romans 1 really says you need to be stupid to come to that conclusion, honestly.
Ifølge romerne 1 så må du være dum for å komme til en sånn konklusjon.
We're surrounded by beauty.
Vi omgitt av skjønnhet.
We're surrounded by goodness.
Vi omgitt av godhet.
And we say, yeah, but if God was really good, why are things happening in my life like that?
Og så sier vi, ja, men hvis Gud virkelig var god, hvorfor skjer det og det I livet mitt?
Well, I don't know.
Det vet ikke jeg.
But you are breathing oxygen.
Men du puster oksygen.
Have you ever paid for your oxygen?
Har du betalt for oksygenet ditt noen gang?
Can you create oxygen?
Kan du skape oksygen?
Where is oxygen coming from?
Hvor kommer oksygenet fra?
Where is water coming from?
Hvor kommer vannet fra?
Like everything is a gift.
Alt en gave.
You don't need to be a genius to say I owe myself to God.
Du trenger ikke være geni for å skjønne at jeg tilhører Gud.
Come on. We are breathing oxygen that human beings can't create.
Vi puster inn oksygen som mennesker ikke kan skape.
And in breathing out we say, oh, I'm not sure if God exists.
Og så puster vi ut og sier, jeg ikke sikker på om Gud finnes.
This is crazy, honestly.
Dette galskap, for å være helt ærlig.
If you see a beautiful sunset, you simply have to say this beautiful.
Hvis du ser en vakker solnedgang, så må du bare si, dette nydelig.
And if you see who God is,
og hvis du ser hvem Gud
you simply have to worship.
Så må du bare tilbe.
If you read the Bible and you see how he is,
hvis du leser Bibelen og ser hvordan han
you simply have to worship.
Så må du tilbe.
And if you see what he has done for us,
og hvis du ser hva han har gjort for oss,
you simply have to worship.
Så må du tilbe.
See, why does it move us to hear about the Chinese Christians?
Hvorfor beveger det oss å høre om kristne I Kina?
Because there is something in a sacrifice.
Fordi det noe med offer.
That is beautiful.
Som vakkert.
If somebody is willing to shed his blood for a cause.
Hvis noen villig til å gi sitt blod for en sak.
Even if you don't believe in God.
Selv om du ikke tror på Gud.
That's touching.
Så berører det mennesker.
Somebody dying for a cause.
At noen dør for noe.
How much more somebody dying out of love.
Hvor mye mer da at noen dør ut av kjærlighet.
The cross was the ugliest and most crucial, the most atrocious thing that ever happened.
Korset var det styggeste og mest forferdelige som noensinne har skjedd.
But still, it's the most depicted thing in world history of art.
Men for det så det som det finnes flest bilder av I kunsthistorien.
Nothing else was so often painted.
Ingenting har blitt så ofte malt.
Or carved in wood.
Eller skjært ut I tre.
Stories written about.
Eller skrevet historier om.
Than the crucifixion of Jesus.
En Jesu korsfestelse.
Why?
Hvorfor?
Because deep down we understand this is beautiful.
For det dypt inni oss så forstår vi at dette nydelig.
Not in a nice way. Oh, how beautiful.
Ikke på en sånn snill, oh, så nydelig.
Beauty is not just nice.
Skjønnhet ikke bare snilt.
Beauty can be dramatic.
Skjønnhet kan være dramatisk.
Beauty can be shocking.
Skjønnhet kan være sjokkerende.
Beauty can be overwhelming.
Skjønnhet kan være overveldende.
But in Revelation 5,
men I åpenbaringen 5,
after they saw the thunder and the lightning and the jasper stone and the sea and the angels,
etter at de så lyn og torden og edelstener og glasshav og engler,
they see a lamb.
Så ser de lammet.
And the lamb is like slain.
Et lam som slakt.
It's bleeding.
Som blør.
And now all the universe starts to sing.
Så begynner hele universet å synge.
Worthy is the lamb.
Verdig lammet.
To receive glory, honor, power and strength.
For å få ære, makt, herlighet og styrke.
Because he has given his life.
For han har gitt sitt liv.
And bought with his blood.
Og har kjøpt med sitt blod.
From all tribes, tongues and nations.
Et folk av alle stammer, tunger og nasjoner.
And made them kings and priests.
Og gjort dem til konger og prester.
Yes, the lamb has bought people from Norway.
Og lammet har kjøpt mennesker fra Norge.
To be kings and priests.
For å være konger og prester.
Do you know that you are not just a child of God?
Vet du at du ikke bare et Guds barn?
But you're also called to be a king.
Men du kalt å være konge.
And you're also called to be a priest.
Og prest.
And a priest ministers to God.
En prest gjør tjeneste for Gud.
And it's one of the most beautiful things I've seen over the last 10 years.
Og en av de mest nydelige tingene jeg har sett over de siste 10 årene.
I've traveled to dozens of nations.
Etter å ha reist til dusinvis av land.
It's like God is awakening the nations.
Som Gud vekker opp nasjonene.
To say we want to be a nation that worships Jesus.
Til å si at vi vil være en nasjon som tilber Jesus.
We want to build places where his name is worshiped day and night.
Vi vil bygge steder hvor hans navn blir tilbedt dag og natt.
Because it's nothing special day and night, you know?
For det med dag og natt ikke noe spesielt.
MTV is playing day and night.
MTV går 24 timer I døgnet.
McDonald's is open day and night.
McDonald's åpen 24 timer I døgnet.
So if you're in danger of starving at 3 a.m. in the morning,
så hvis du I fare for å sulte ihjel klokken 3 om morgenen,
you can go to McDonald's.
Kan du gå på McDonald's?
The only ones who only open once a week are the Christians.
De eneste som bare åpner en gang I uka kristne.
Yeah, go to your church and say we're going to have a service every day. They would say, oh, that's a little bit too much.
Ja, bare gå til menigheten og si vi må møte hver dag. Oh, nei, det litt mye.
That's not really necessary.
Det ikke nødvendig.
In the same way, my Christian youth group, they would have talked me out of praying 2 hours and 24 minutes.
På samme måten som en kristen ungdomsgruppe ville ha overtalt meg til å slutte å be I 2 timer og 24 minutter.
That's too much.
Si, nei, det for mye.
It's crazy.
Det galskap.
There are those young people who are active in sports.
Du har unge mennesker som aktive I idrett.
Just imagine somebody who says, for 3 weeks, I go to the mountains with friends and we cycle around and all, you know, we do crazy things in sports.
La oss si at med noen venner så I 3 uker så drar vi opp I fjellene, vi sykler og gjør alt mulig innen idrett.
What will the parents say?
Og hva sier foreldrene?
Wow, I'm proud of you, man.
Oh, jeg stolt av deg.
Yeah, that's a really sportive guy.
He ja, han en sportig type, altså.
Yeah, he practices daily. 1 hour, he runs around. Yeah.
Ja, han trener hver dag. Han løper I en time hver dag.
And here are the Christian parents.
Og så du kristne foreldre.
Daddy, I want to go for 2 weeks. You know, I'm just seeking the Lord up there in the mountain. I'm just praying.
Pappa, jeg har lyst til å dra en tur opp I fjellet I 2 uker bare for å søke Herren.
Are you taking drugs? You
know? Går du på stoff, eller?
You know? Are you in a cult?
Du I en sekt?
We need a culture that says Jesus is worth it.
Vi trenger en kultur som sier at Jesus verdt det.
Honestly, in Asia, in so many nations, they understand that Jesus is worth it to die for him.
I Asia, I så mange nasjoner, så forstår man at Jesus verdt å dø for.
We don't even allow ourselves to speak about that.
Vi tillater oss ikke engang å snakke om det.
Because we're already so offended, and if people in our workplace or in our class don't like us anymore if we speak about Jesus.
For det, vi liker jo ikke det at folk I, på jobben vår eller I klassen vår ikke liker oss lenger hvis vi snakker om Jesus.
He's really worth it.
Men han virkelig verdt det.
Why?
Hvorfor?
Because it's really beautiful.
Fordi han nydelig.
He is really beautiful.
Han virkelig nydelig.
Friends, this is the core of the gospel.
Og dette kjernen av evangeliet, venner.
If he's not worth it,
hvis han ikke verdt det,
why the cross? Why following him? Why church?
Hvorfor korset? Hvorfor følger han? Hvorfor menighet?
It comes down to humans then. It's just, you know, the church is there to help humans.
Da kommer vi ned til at det handler om mennesker, at menigheten der for å hjelpe mennesker.
No, the church is not there to help humans.
Nei, menigheten ikke der for å hjelpe mennesker.
You know why?
Vet du hvorfor?
Because humans are not just created for humans.
Fordi mennesker ble ikke bare skapt for mennesker.
Humans are created for more than just humans.
Mennesker ble skapt for mer enn mennesker.
They're created for something greater.
De skapt for noe større.
Every artist knows that.
Enhver kunstner vet det.
They know about that water called beauty.
De vet at det finnes noe som heter skjønnhet.
They just don't know the source, which is called God.
Men de kjenner kanskje ikke kilden, som Gud.
They drink and drink.
De drikker av dette vannet.
But some never come to the fountain.
Men noen kommer aldri til kilden.
He's the source of beauty.
For han kilden til skjønnhet.
I tell you, I show you one last picture and then I'm finishing.
Skal jeg vise et bilde til, og så skal jeg avslutte.
These are... 6 or 7 young people.
Dette 6-7 unge mennesker.
This is our night watch.
Dette nattevaktene våre.
They pray every night.
De ber hver natt.
365 nights per year.
365 netter I året.
They have no social life at the evenings.
De har ikke noe sosialt liv om kveldene.
They stay in the prayer room from midnight to 6.
For de I bønnerommet fra midnatt til klokka 6.
Every night.
Hver natt.
Young people.
Unge mennesker.
And every night they get up.
Og hver kveld står de opp.
They do it for one reason.
Og de gjør det av en årsak.
Because Jesus is worth it.
Fordi Jesus verdt det.
And this is beautiful.
Og dette nydelig.
Because whatever it is that you're fascinated for.
Fordi uansett hva du fascinert av.
Your life will display it.
Så vil livet ditt vise det.
And it will be beautiful.
Og det vil være nydelig.
And this world outside... out there they are hungry and thirsty for fascination.
Og verden der ute sulten og tørst etter noe å være fascinert av.
We have the best entertained generation of all times.
Vi har den mest underholdte generasjonen noensinne.
And the most bored.
Og de som mest kjeder seg.
When I was young we had 5 TV channels.
Når jeg var ung var det 5 TV-kanaler.
Now we have 150.
Nå har vi 150.
And 1.6 million Netflix movies.
Og 1,6 millioner filmer på Netflix.
People are more bored than ever.
Og mennesker kjeder seg mer enn noensinne.
They are not happy.
De ikke lykkelige.
And they are empty.
De tomme.
Because nobody's telling them and nobody's showing them.
Fordi ingen forteller de, ingen viser de.
They are made for more than just entertainment.
At de skapt for mer enn underholdning.
It's not about the House of Prayer movement.
Det handler ikke om en bønnehusbevegelse.
But it shows something.
Men det viser noe.
Those people show something.
Disse menneskene viser noe.
All of our 42 staff members, they have left professional careers.
Alle de 42 stabsmedlemmene våre har forlatt karrierer.
It's not people, you know, too lazy to work.
Det ikke mennesker som forlatet å jobbe.
You know, dropping out of school, oh, let's just hang around the house of prayer and pray, no?
Som har droppet ut av skolen for bare å være I bønnehuset, liksom.
Leaving their jobs.
Men mennesker som forlatt arbeidet
living,
sitt.
Living by faith.
Som lever I tro.
This means saying no to the security of a normal income.
Som sier nei til tryggheten med en vanlig inntekt.
That's pretty radical.
Det ganske radikalt.
We just finished a 10-day fast yesterday.
Vi avsluttet en 10-dagers faste I går.
For Europe shall be safe with our staff.
For Europa skal bli frelst med staben vår.
But this is one of the most joyful places you can think of.
Og dette en av de mest gledesfylte stedene du kan tenke deg.
There is joy that comes back in your life if you give your life away.
Det finnes glede som kommer tilbake I livet ditt hvis du gir livet ditt vekk.
That's what Jesus says. If you try to lose your life, you're going to win your life.
For Jesus sa, hvis du prøver å miste ditt liv, så vinner du ditt liv.
And I want to ask you this evening.
Så jeg vil spørre deg I kveld.
First evening of that conference.
Første kvelden på konferansen.
For what do you want to live?
Hva ønsker du å leve for?
You don't know how many years you still have.
Du aner ikke hvor mange år du har igjen.
I just turned 40 in January.
Jeg ble 40 I januar.
I don't know how many years I still have. Maybe I have another 40, maybe not.
Jeg vet ikke hvor mange år jeg har igjen, kanskje 40 til, jeg aner ikke.
You are going to lose your life.
Du vil miste ditt liv.
You lose one day every day.
Du mister en dag for hver dag.
There are two ways of losing it.
Men det finnes to måter å miste livet på.
One, trying to keep security, keep everything together.
En ved å prøve å beholde trygghet og holde alt sammen.
Build your perfect kingdom.
Bygge et perfekt rike for deg selv.
You will lose that.
Det vil du miste.
It's not gonna last.
Det kommer ikke til å vare.
But there's a second way to lose your life.
Men det finnes en annen måte å miste livet på.
Just voluntarily.
Frivillig.
Doing what in Revelation 4 the 24 elders do.
Gjøre som de 24 eldste I Åpenbaringen 4.
They take their crowns.
Tar sine kroner.
And place it at the feet of the lamb.
Og legger de for lammets føtter.
You do have a crown.
For du har en krone.
Because you're a king.
For du en konge.
Jesus crowns us.
Jesus kroner
oss.
You're
not a servant.
Du ikke en tjener.
You're his friend.
Du hans venn.
You have honor.
Du har ære.
You have dignity.
Du har verdighet.
You have value.
Du har verdi.
But you don't have to protect that.
Men du trenger ikke å beskytte det.
There is something greater than having a crown.
Det finnes noe som større enn å ha en krone.
There's something greater than having power.
Det finnes noe større enn å ha makt.
Which is to voluntarily lay down the power to serve.
Og det å frivillig legge ned sin makt for å tjene.
There's something greater than having a life.
Det finnes noe som større enn å ha et liv.
Which is laying down your life.
Og det å legge ned sitt liv.
And this first evening of that outcry, I want to ask you.
Så her på første kvelden på outcry, så vil jeg spørre deg.
How do you want to live?
Hvordan ønsker du å leve?
How do you want to live the rest of your life?
Hvordan ønsker du å leve resten av livet?
Do you want to keep your stuff together?
Vil du samle alle ting sammen?
Or do you want to lay it all down?
Eller vil du legge alt ned?
At the feet of the lamb.
Ved lammets føtter.
Before his throne.
Foran hans trone.
This is the fulfilled life.
For det det oppfylte livet.
I called it the beauty-driven life.
Jeg kaller det det skjønnhetsdrevne liv.
A life that lives for a greater beauty.
Et liv som leves for en større skjønnhet.
You were made for that.
Du skapt for det.
And deep down you know it.
Og dypt inni deg så vet du det.
What I said just at the beginning.
Det jeg sa til å begynne med.
If you are in a more hidden phase of your life.
Hvis du I en mer skjult fase av livet.
Or if you've lost social contacts.
Eller du har mistet sosiale kontakter.
Every disappointment in your life.
Enhver skuffelse I ditt liv.
Can be a blessing.
Kan være en velsignelse.
Disappointment means that something you've put all your hope in is going away.
Skuffelse betyr at noe du har satt håp til forsvinner.
This can drive you into bitterness.
Dette kan føre deg inn I bitterhet.
You can get angry at God.
Du kan bli sint på Gud.
One possibility.
Det en mulighet.
But it can also drive you to God.
Men det kan også drive deg til Gud.
Whenever one security is shaken,
når en trygghet rystes,
you can also run to him.
så kan du løpe til han.
Who's the only true foundation?
Som den eneste virkelig solide grunnvollen.
Everything will eventually be disappointed in your life.
Alt vil på et eller annet punkt være en skuffelse I livet.
I have very bad news for you.
Jeg har veldig dårlige nyheter for deg.
One day everything will fall away.
En dag kommer alt til å forsvinne.
Whatever you build on, everything will fall away.
Alt du har bygget opp vil en dag forsvinne.
And only one thing will remain.
Og det blir bare en ting som gjenstår.
This is your heart.
Og det ditt hjerte.
And your relationship to him.
Og din relasjon med han.
It's the only thing that's going to matter in that hour.
Det alt som kommer til å bety noe I den timen.
Everything else will be blowing away in the wind.
Alt annet vil bli blåst bort med vinden.
You are not from here.
Du ikke herfra.
You are from eternity going to eternity.
Du fra evigheten og du på vei til evigheten.
If you love the idea of that throne room,
hvis du elsker tanken på denne tronsalen,
this beauty realm,
denne skjønnhetssonen,
if you find that idea interesting,
hvis du syns at det en interessant idé,
you know why?
Vet du hvorfor?
Because that's your home.
For det hjemmet ditt.
That's where you're going.
Det dit du på vei.
That's the reason why you love beauty.
Det derfor du elsker skjønnhet.
Because it reminds you of home.
For det minner deg om hjem.
That's where music was invented.
Det der musikk ble skapt.
That's where colors are from.
Det der fargene kommer fra.
That's where the original rainbow is.
Det der den originale regnbuen finnes.
All those rainbows, all the beauty in nature, this is just like a picture of it.
Alle regnbuer og all skjønnhet I naturen bare et bilde på det som der.
That's reality.
Det virkeligheten.
And in prayer and in worship, you get a taste of it.
Og I bønn og tilbedelse får du en smak av dette.
You know that.
Det vet du.
You've been in worship meetings before.
Du har vært I tilbedelsesmøter før.
And you tasted something. You said, this is another dimension.
Og du har smakt på noe som en annen dimensjon.
Yes, that's your home.
Ja, det ditt hjem.
That's where you belong.
Det der du hører til.
That's where you're going.
Og det dit du på vei.
So let's today start a life fixed on that place.
Så la oss begynne et liv I dag som fokusert på det stedet.
And not watching ourselves all the time.
Og ikke fokusert på oss selv hele tiden.
The Christian life is not circling around yourself.
Kristenlivet sirkulerer ikke rundt deg.
Evaluating if you're doing good or not.
Og evaluere om det går bra eller dårlig med
deg. And most times you're not good enough.
Og for det meste så du ikke god nok.
Oh, I'm not good enough.
Oh, jeg ikke bra nok.
Oh, I got angry.
Oh, no, nei, jeg ble sint igjen.
Oh, again, I had a sinful thought.
Oh, nei, nå jeg hatt en syndig tanke igjen.
Again, I watched something I shouldn't have watched.
Og jeg sett på noe jeg ikke skulle sett på.
I ate too much chocolate.
Og jeg spist for mye sjokolade.
I didn't pray enough.
Og jeg ikke bedt nok.
I don't care.
Jeg bryr meg ikke.
I'm not interested in you.
Jeg ikke interessert I deg.
Not true. I'm interested in you.
Jo, da jeg interessert I deg.
But there's something greater than you.
Men det finnes noe større enn deg.
Why are you looking at yourself all the time?
Hvorfor ser du på deg selv hele tiden?
There's something much more beautiful.
Det finnes noe som mye mer skjønt.
If you watch the sunset,
hvis du ser på solnedgangen,
you're not watching yourself.
Da ser du ikke på deg selv.
You're a fool if you're watching yourself.
Da du dum hvis du ser på deg selv.
Watch the sunset.
Se på solnedgangen.
You know, if you watch the sunset,
hvis du ser på solnedgangen,
your skin eventually will get warmer, yeah? Right? The sun will warm you.
Så vil huden din bli varmere av sola.
Stop watching yourself all the time.
Slutt å se på deg selv hele tiden.
Beating yourself up that you're not good enough.
Og slå deg selv for at du ikke god nok.
I know that you're not good enough.
Jeg vet du ikke god nok.
You're a human being.
Du et menneske.
I'm not good enough either.
Og jeg ikke god nok heller.
Who cares?
Og hvem bryr seg?
But I'm interested in Jesus.
Men interessert I Jesus.
You know, the angels doesn't say, oh, I'm just an angel.
Englene sier ikke, oh, jeg bare en engel.
They say, worthy is the Lamb.
De sier, verdig lammet.
In John in Revelation 4, he's not saying, oh, I'm sitting around in Patmos.
Og Johannes sier I åpenbaringen 4, sier ikke, jeg sitter på Patmos.
He said, a throne is in heaven.
Han ser en trone I himmelen.
And there is one sitting on the throne.
Og en som sitter på tronen.
Stop complaining about yourself.
Slutt å klage på deg selv.
Stop comparing yourself with others.
Slutt å sammenligne deg med andre.
You are not that interesting.
Du ikke så interessant.
Start watching Jesus.
Begynn å se på Jesus.
And he will change you, honestly.
Og så vil han forandre deg, helt ærlig.
That's the only thing that sometimes we are so shocked by our sin.
Noen ganger så blir vi så sjokkert over vår synd.
Oh, my sin is so big.
Og synden min så stor.
I'm so bad.
Og jeg så ille.
Maybe you're sitting right now. Maybe you're sitting right now and you're saying to yourself, Johannes, you have no idea how bad I am.
Kanskje sitter du her nå og sier til deg selv, Johannes, du aner ikke hvor ille jeg
Yeah, that sounds good.
Ja, det høres bra ut.
You sit in there and say, yeah, Johannes, you in Germany, you pray all the time, yeah.
Ja, 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 Johannes, du I Tyskland, og dere ber hele
tiden. But you have no idea, you know, about my life, right?
Men du aner ikke noe om mitt liv, sant?
And there are some here sitting, thinking, here are all those holy people.
Og så det noen som sitter her og tenker, ja, det finnes så mange hellige mennesker her inne.
I'm the only black sheep.
Og jeg det eneste sorte
right?
fåret.
You're thinking that, right?
Du tenker sånn, ikke sant?
I have good news for you.
Da har jeg gode nyheter for deg.
Almost everybody in here is thinking that.
Alle omtrent her inne tenker sånn.
See? We all have our problems.
For vi har alle våre problemer.
But if you think about your problem all the time,
Men hvis du tenker på problemene dine hele tiden,
you're worshiping your problem.
Så tilber du problemene dine.
What you fix your eyes on is what you worship.
For det du fester blikket på det du tilber.
And so many Christians are fascinated by their sin.
Og så mange kristne fascinert av sin synd.
Or by their problem.
Eller av sine problemer.
And they walk around the whole day.
Og så går de rundt hele dagen.
I worship you, big problem.
Og jeg tilber deg, du store problem.
Nobody's so big as you are.
Ingen så stor som du.
Nobody can overcome you.
Ingen kan overvinne deg.
Start worshiping Jesus.
Begynn å tilbe Jesus.
I'm not speaking about denying.
Jeg snakker ikke om å fornekte.
Confessing is good.
Å bekjenne bra.
Yes, there is brokenness in you.
Ja, det sønderbruddhet I deg.
Yes, there is sin.
Ja, det finnes synd.
There's something much bigger.
Men det finnes noe som mye større.
There is something much, much, much bigger.
Som mye, mye, mye større.
Something much stronger.
Mye sterkere.
If you fix your eyes on Jesus,
Hvis du fester blikket på Jesus,
he will take care of your stuff, honestly.
Så vil han helt ærlig ta seg av greiene dine.
Make it your first life priority to be his friend.
Gjør det til livsprioritet nummer en å være hans venn.
What use is it if you gain the whole world but lose your soul?
Hva gagner det deg om du vinner hele verden men mister din sjel?
What use if you have more friends, more power, more income, more money, but you love Jesus less than you used to love him 1 year ago?
Hva gagner det deg om du har flere venner, mer penger, mer makt, mer innflytelse, men du elsker Jesus mindre enn du gjorde for et år siden?
Why not make it the number one priority of your life?
Hvorfor ikke gjøre det til nummer en prioritet I livet?
To be a friend of God.
Å være Guds venn.
I invite you to stand up.
Så jeg vil at vi skal reise oss opp.
And just at the first evening of that conference.
Så første kvelden nå I konferansen.
Maybe the worship team is willing to come up front.
Kanskje lovsangsteamet kan komme fram.
The first evening of that conference, let's say exactly that to him.
Så første kvelden på konferansen, la oss si nøyaktig det til han.
Let's tell him, Jesus, here we are.
Bare si, Jesus, her vi.
And we want to be We want to be fascinated by you.
Vi ønsker å være fascinert av deg.
We want to get our fascination back.
Vi ønsker å få fascinasjonen tilbake.
Maybe you've lost it.
Kanskje har du mistet den.
I have good news for you.
Da har jeg gode nyheter til deg.
It's pretty normal to lose your fascination.
Det helt vanlig og normalt å miste fascinasjonen.
But you don't have to stay there.
Men du trenger ikke å bli der.
You can always come back. It's no problem.
Du kan alltid få komme tilbake. Det ikke noe problem.
You can come back tonight.
Få komme tilbake I kveld.
Right how you are.
Akkurat som du
Just the way you are.
Akkurat slik du
Don't believe the lie that says you first need to clean up your mess.
Ikke tro på den løgnen som sier at først må du ordne opp I rotet ditt.
Sometimes there's a voice in your head, you know, I'm so messed up right now, I can't come the way I am.
Det kan være en stemme I hodet ditt som sier at jeg har rotet ting så til at jeg kan ikke komme akkurat sånn som jeg
That's just a lie.
Det en løgn.
Without him, you can never clean up your mess. Never.
Uten han kan du aldri få rydda opp I rotet ditt. Aldri.
Come messy.
Kom rotete.
Come in the midst of your stuff.
Kom midt I alle greiene dine.
And say, Jesus, I'm broken, I have no idea.
Si, Jesus, jeg sønderbrutt, jeg aner ingenting.
But I need you.
Men jeg trenger deg.
He's absolutely okay with that.
Han synes det helt greit.
He hasn't come for perfect people.
Han kom ikke for perfekte mennesker.
He's come for broken people. He's no problem with sin.
Han Kom for sønderbrutte mennesker. Han ingen problemer med synd.
He has no problem with sinners.
Han ikke noe problem med syndere.
He's specialized on sinners.
Han spesialisert seg på syndere.
He's not afraid of your darkness.
Han ikke redd for mørket I deg.
Only question is, what is your focus on?
Eneste spørsmål hva fokuserer du på?
Is your focus on yourself?
Ditt fokus på deg selv?
I invite you to turn your focus on Jesus tonight.
Så inviterer jeg deg til å vende fokuset på Jesus I kveld.
So let us pray together.
Så la oss be sammen.
Jesus, we dedicate this weekend and this conference to you.
Jesus, vi innvier denne helgen og denne konferansen til deg.
We set apart those days.
Vi setter disse dagene til side.
We say, Jesus, meet us.
Vi sier, Jesus, møt oss.
When I get to know you better.
Jeg vil lære å kjenne deg mer.
I want to get to know you better.
Jeg vil kjenne deg bedre.
Maybe you want to put your hand upon your heart right now.
Kanskje kan du legge en hånd på hjertet ditt akkurat nå.
And just take a moment to pray for your heart.
Og bare ta et øyeblikk og be for hjertet ditt.
And say, Jesus, refresh the fascination in my heart.
Og be Jesus om å forfriske fascinasjonen i ditt hjerte.
Let my heart burn.
La mitt hjerte brenne.
Let my heart burn for you.
La mitt hjerte brenne for deg.
Because you are worthy. You are worthy.
For du er verdig. Du er verdig.
Maybe you have given your heart to Jesus already years ago.
Kanskje har du gitt livet ditt til Jesus og gitt ditt hjerte til ham for mange år siden.
Maybe you've lost something of your fascination.
Kanskje har du mistet noe av fascinasjonen din.
No problem.
Det er ikke noe problem.
Come back tonight.
Kom tilbake i kveld.
There is nothing more beautiful than a life wasted for Jesus.
Det finnes ikke noe mer nydelig enn et liv som blir sløst bort på Jesus.
That's what you're made for.
Det er det du er skapt for.
Sometimes you have the feeling like, I don't know what I was made for.
Noen ganger har du følelsen at jeg vet ikke hva jeg ble skapt for.
I never fit in.
Jeg passer ikke.
I'm always different.
Jeg alltid annerledes.
There's something strange about me.
Det finnes noe merkelig ved meg.
No, there is nothing strange about you.
Nei, det ingenting merkelig med deg.
You just weren't created for that earth.
Du ble bare ikke skapt for denne verden.
You are from eternity.
Du fra evigheten.
You don't fit in here.
Du passer ikke inn her.
Yeah, it's true.
Det er sant.
If people don't understand you,
hvis mennesker ikke forstår deg,
yeah, you weren't created for people alone.
Så ble du ikke bare skapt for mennesker.
You were made for heaven.
Du skapt for himmelen.
You were made for Jesus.
Du skapt for Jesus.
Waste your life on him.
Sløs bort livet ditt på
so
ham.
So Jesus, we fix our eyes on you tonight.
Så Jesus, vi fester blikket på deg i kveld.
And we worship you.
Og vi tilber deg.
We give you all the glory.
Vi gir deg all ære.
All the love of our heart.
All kjærlighet fra våre hjerter.
It's all about you, Jesus.
Det handler bare om deg, Jesus.
And you're worthy of it all.
Og du er verdt alt, Herre.